Iyi ni Radyo İzgül Amerika. Radyo İzgül Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube na X yahoze ari Twitter ndetse na Instagram twitwa VOA Radio yacu na huwaisha tu radio yacu voa.com n'urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya karindwi Cornelius ku buhanga bw'ibyuma Aloys Bigirimana ku bugenzuzi bwa gahunda nge mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga icyo uyu munsi kiratujyana mu Rwanda aho inzego za leta zimaze iminsi mu gikorwa cyo gusenya amazu yaba y'ubucuruzi n'andatuwemo ari hafi y'umugezi witwa Sebeya mu rusisiro rw'ahitwa kuri Mahoko mu karere ka Rubavu aho ni mu burengerazuba bw'igihugu ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kwimura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza igihe icyo ari cyo cyose gusa abaturage basenyewe babarirwa mu magana na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu baranenga uburyo byakozwe muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ari nabwo bushyira mu bikorwa igahunda yo kwimura abaturage hafatwa nk'ashobora kwibasirwa n'ibiza gusa mu kanya gato kashize batumenyesheje ko badashobora kuboneka uyu munsi kubera ko hari ibyo bakegeranya bijyanye n'iki kibazo nubwo tugiye gukomeza iki kiganiro twumva ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nk'uko twari twabiteganyije mu minsi iri imbere tuzongera kwegera abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho cyane cyane kijyanye n'irishyirwa mu bikorwa n'icyo bateganya gufasha abaturage bavanywe mu byabo mu buryo basa nk'aho batari biteguye muri iki kiganiro kandi turaza no kubaza umwe mu bayobozi b'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uko babona iki kibazo ariko reka tubanze twumve mu ncamake uko iki kibazo kimeze mu nkuru twabagejeje hano ku ijwi rya Amerika ubwo mugenzi wacu Gloria Tuyishime yanyarukiraga ho kuri Mahoko kureba uko byifashe
Byaramaranye n'umuriro wo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa Sebeya by'umwihariko muri santere ya Mahoko mu karere ka Rubavu ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi 15 gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganyijwe ijwi rya Amerika rihagera kuri wa gatanu masaha ya saa 5 z'amanywa twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi. Iyi santere ya Mahoko iri muri santere zikomeye mu ntara y'Uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Nyabihu n'ahandi. Ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo. Bamwe wasangaga bifashe ku matama, abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva. Uko wabonaga ingufu uri ku maduka n'amazu by'iyo santere ya Mahoko, ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage. Abenshi babijyanaga kubibika iwabo, abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza. Ijwi rya Amerika ku ikubitiro yavuganye na bamwe mu baturage basohoye mazu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Muhawenimana Chantal ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, yagarutse kubana n'abavukanyi be umunani. None iyo nzu nayo ubuyobozi bwawe musohoyemo. Uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza.
Ubu bwanyobeye, ubu numiwe, ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye, ndi kwibaza hano abo tuvukana aho bazajya, bose nta n'umwe ufite aho kuba. Mbese ubu ndi kumva, mbese Imana mu ijuru igenda nyinda perezida hari niwe ngeze wamunyeka hari niwe nakibyiri basa nifitiye. Ni ukuri.
Munyaneza Vincent umwe mu baturage bacururizaga muri santere ya Mahoko aganira n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba.
Ngewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze, ngewe ntabwo nabikuyemo, biracyari mu nzu nafunze nagiye. Ubwo icyo bari gukora ntabwo nkizi, ariko ngewe nagiye. Ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo, ariko ngewe ntabyo nakuyemo, nari isaha biracyari kuko nafite kubyerekerana.
Uyu muturage yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara.
Kwishyura banki ntibyashoboka, umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka, no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twari duteze amarariro n'amaramuko, urumva naho ntibyashoboka. Kandi naho nari mfite bisinesi y'akaba harimo abakozi 20, ubu nabo bamenenganye, ntabwo nzi iyo bari. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, barusiye mu gihombo gikomeye.
Nikuze Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki.
Tukibaza ese babantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe? Abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturengane uburenze ababyaragenze ute? Turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire, niba dufite umuyobozi wacu rwose twere kuba nk'inzuki zitagira urwami.
Abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero 10 bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa Sebeya, aho kubasaba gusiga metero 50. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabona Impade Gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa.
We arimbuka afata inzu atwereke ko atishoboye, noneho yihuse imwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza. Abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye, barimbuka bimukira hano basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha.
Gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cyaho kuba ku baturage bakuba mu byabo.
Harimo harategurwa site, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywa ibibanza, noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku bazwi mu bayo batishoboye.
Icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Clado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya, yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho. Evariste Murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango Clado.
Itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye, cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa. Irengagiza ihamere rivuga ngo uruhare rw'umuturage muyimukorerwa, bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka, ariko imitungo yanyu irabaruwe, tuzabaha ibi ABC ntibashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo. Gusa biteganyijwe na Leta y'u Rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa Sebeya muri metero 50 bimuka. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe na none imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Gloria Tuyishime aho ngaho Irubavu. Reka tugushimire ku murongo wa telefone, turi kumwe n'umwe mu baturage batuye aho ngaho kuri Mahoko ahasenywe izo nzu. Madame Uwamahoro Florence, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego,
turakumva. Mm. None ubu byifashe bite aho kuri Mahoko?
Ubu ngubu kuri Mahoko amazi yanarafunze kuva bayadukuramo ibicuruzwa twabijyanye mu giturage, ubu bimwe imbeba zirimo zirabirya, ubu twahuye n'ikibazo banki nazo zirimo ziratwirukangaho, ubu twahuye n'ikigeragezo. Ariko ejo ku munsi w'ejo abayobozi bari baje baratambagira baravuga ati baduha icyizere ngo bazafata metero icumi. Ubwo nyine kubera ko ahantu twakoreraga nta mazi yigeze ahagera, hayemwe hari n'abahasazi bafite nk'imyaka 80 bahaturiye, nta mazi yigeze ahagera. Ubwo rero twatibyutse mu gitondo dufite ibyishimo tuvuga ngo bari buze kudufungurira, ariko rero umunsi urije ntabwo bigeze baza kudufungurira. Nta cyizere dufite, ndetse bari kuduha icyizere ariko nta kintu bari kudukorera, ibintu narafunze.
Wowe uravuga ko hafunze, ariko hari amashusho nabonye mu bitangazamakuru by'aho ngaho mu Rwanda, hamwe ndetse barimo bahasenya. Ahasenywa n'ahafunze bitandukana bite? Hari abo basenyera, hari n'abandi bihorera ntibasenyere bakabafungira gusa?
Twe turavuga nyine nk'ahantu twakoreraga, kubera ko nta mazi yigeze ahagera baraje nyine bahita bahafunga ngo naho bo bazahasenya. Ubwo aho bari gusenya nyine ni handi hatagira metero icumi, ariko natwe turi muri za metero zirenze. Ubwo nyine amazu banare yafunze kuva bayafunga mu cyumweru gishize, ibicuruzwa tukabihungisha, turi mu giturage niho twicaye tuzicaranye, ni ukuvuga ngo binaraho nta kintu bari kuduhindurira.
Ese babahaye iminsi ngira ngo ni 15, hari ubwo bigeze babasobanurira impamvu babaha iyo minsi 15? Wenda bababwira bati mu minsi iri imbere biteganijwe ko imvura izagwa, turatekereza ko sebeya ishobora kuzura ikagira ibibazo itera mu baturage, barabateguye ku buryo ubona ko abaturage bitabaguye gitumo?
Ntabwo bigeze baduteguza, kuko twebwe ubwa mbere bakoze inama batumira abacuruzi, batumira ba nyir'amazu, ndetse ubwo tuhageze baratubwira ati ubwa mbere inama irema, baratubwira ati mugende mubare mumenye mu inyuma yanyu ko tuzafata metero 15. Nuko tugapima tukavuga ati metero 15 turazifite, ubwo tuzifite nta kibazo dufite. Nko mu minsi mikeya barongera badutumaho ngo ni ugufata metero 50. Metero 50 bivuga ngo bashatse kudusenyera ngo tugende ngo dutware ibikoresho byacu twigendere. Ubwo rero muri iyo minsi 15 nta kintu bigeze bavuga ati nibura ngo baduhe ikizahe naho bazadushira. Nihambira ugende, niba ufite urumupanga ihambira ugende, niba uri nyiri inzu ngo fata amatafari yawe wigende.
Urakoresha ijambo hambira ugende, ni ukujya he? Barababwira aho mugomba kujya?
Ntaho, ni ukuvuga ngo fata ibikorwa byawe ugende, ni amatafari, ni inzugi, nta bindi, n'amabati, bifata ugende urebe wirwarize.
None iyo mubabajije aho mujya babasubiza iki?
Nta jambo na rimwe badusubiza. Bo baraje abapolisi basirikare bavuga ati mufunge mukuremo, watinda kubikuramo bagakukuramo bari kujugunya no hasi.
None ubu abamaze gusenyerwa bakuwemo muri ubwo buryo umaze kuvuga, babayeho bate? Bararya iki? Bararara he?
Urumva inzara ni yose. Ubu ngubu amashuri agiye no kuzafungura, ntabwo abana tuzabajyana ku ishuri. Ubwo natwe ibibazo byaratwishe, ni uko tubayeho. Nta cyizere dufite cyo kuko n'abana bazasubira ku ishuri. Kuryaho nta kurya, kuko ayo mazu twayakoreragamo tukagaburira abana, ba nyir'amazu tukabaha amafaranga bakagaburira abana bakarihira abanyeshuri. Muri izo ngeri zombi urumva nta muntu ufite icyizere cy'ubundi buzima.
Wavuze ko inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zari zihari zigatambagiraho hose zikareba uko ibintu bimeze. Mubabwiye ibyo bintu byose, mubatuye ibyo bibazo, bababwiye iki?
Nta kintu babajije umuturage baraje baratambagira hakurya ya sebe ya nyina hamazi yagiye bagera naho ngaho twacururizaga baravuga ati bakurikije ibiza byaje bazafata metero 10 hakurya bafata metero 10 hakuno ni ukuvuga igice cyo hakurya ya sebe y'abaturage bahatuye baratuye barimo ariko abacuruzi urumva nyine nuko bona baracyara aho ngaho nta muntu bigeze bahijambo.
Ingaruka bimaze kugira haba ku baturage bari aho ngaho cyangwa kubahahahiraga ziragaragara cyane ku buryo wavuga ko byateye ihungabana ku rwego rugari.
Ihungabana rirahari kuko urumva umuntu niba yacuruzaga akagaburira abana ntabwo ari kubagaburira. Ikibazo cyo kwishyura amabanki kibwo dutegereje ko banki ziza zigateza amazu n'ejo umwe mu bacuruzi bacururiza amahoko yavugaga ko kubera ko amazu bayafunga ari gushira amezi 5 atigeze abona uburyo yishyura n'abapangayi bari barimo batamwishyuye ubwo nyine ejo abahesha nk'iko bari bari mu nzu ye iwe mu rugo ngo yitwa Shakira ubwo abana nari kurira nyine nuko banki urumva ziri guteza abana nta kurya ni gutyo tubayeho.
None Florence reka mukanya nkure ku rusubire mu mirimo yawe ariko ndagira ngo ubanze utange ubutumwa urumva ubonye inzego z'ubutegetsi icyo wasaba mu magambo arambuye wasaba iki
kugeza iyi saha icyo nasaba ubuyobozi nka Leta y'u Rwanda tuzi ko Leta ari umubyeyi ya turenganura bakadusubiza mu mazu yacu kubera ko amazu yacu ducururizamo nta kibazo yafite tukongera tugafata uburyo twakwishyura amabanki kugira ngo amabanki yari kuza kugurisha na zino nzu dutuyemo.
Amabanki ariko iyo mubabwiye icyo kibazo uko giteye bavunira ibiti mu matwi
bo baratubwira ngo baduhaye amafaranga ntabwo ibyo bibazo byacu ntabwo babyishingiye.
Madame Uwamahoro Solance reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika mukomere kandi twizere ko icyo kibazo kizashakirwa umuti. Umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka tugaruke mu kanya gato.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Amarilla.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga icyo tuganiraho ni ikibazo cy'abaturage bari batuye muri santere hitwa Mahoko aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda barimo gusabwa kuhimuka mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya Leta yo gukura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kugerwa n'ibiza mu buryo bworoshye. Iki gikorwa nubwo kigamije kurengera abaturage nkuko maze kubyumva bamwe baranenga uburyo cyakozwe ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikabona ko cyashoboraga gukorwa mu buryo butandukanye. Ku murongo wa telefone nanone ndi kumwe na Bwana Evariste Murwanashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuza miryango irengera uburenganzira bwa muntu Clado. Bwana Murwanashyaka ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Bwana Evariste ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika sinzi niba munyumva.
Ndimo ndabumva.
Ye none rero mwebwe muri Claude muri bamwe bavuze kuri iki gikorwa cyo muri Mahoko cya leta yakoze ku baturage bo muri Mahoko musa n'abakinenga icyo munenga niki
murakoze mbere na mbere icyo gikorwa cyakoze Mahoko byari ngombwa ko gikorwa bitewe nuko wenda ubuzima bwa bari abantu bwajyaga kujya mu kaga ariko uburyo cyakozwemo ntagari ku buryo bwa cyakozwemo niko bwebe tubona ko butanoze kuko nubwo habaye ibiza bigahitana abantu benshi bikanatubabaza bikagaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane ntabwo burya uburenganzira bwa muntu mu kubahiriza uburenganzira bumwe hakwiye guhutazwa ubundi burenganzira bwinshi aba bantu bari kuvana mu mazu yabo nta ngurane babonye ariko ikiruta igikomeye si n'ingurane ahubwo ikiruta ni ukubabwira ngo mugiye hehe nahoze nkurikirana numva yuko abaturage bimwe ijambo banga kubumva kandi hari gukorwa uburyo mu by'ukuri baza bakabaganiriza bakabumvisha ibiri byari amazi ashobora kubateza bakabasobanurira mugiye kugenda wenda procedure ivuga yuko yo mwimutse ubujyo nk'ubu ngubu ntangurane tubaha ariko abaturage bakabanza bagategurwa ntimere nko kuza guhita ufata abantu ngo urabasohoye ngo mugende batazi naho bagiye utanababwiye naho bagiye utabanje no kumva n'ibyifuzo byabo bikagaragara mu by'ukuri yuko nta kwari abaturage bari guhabwa kugira ngo babashe kuvanwa hari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga rero twebwe uburyo biri gukorwamo nibwo tutari kubona bunoze ari kubaza uburenganzira bwa monopoze ariko nk'uko nanimbuga ntabwo uburenganzira bumwe bukwiye guhutaza ubundi burenganzira kuko nk'uko wabyumvishe abenshi bafite impungenge abana bacu bariga hehe mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kwiga ibyo kurya nta byo kurya bashobora kuba bafite mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kubona ibyo kurya aho gutura bafite impungenge z'aho bagomba kuba kandi itegeko rwego ko buri wese afite uburenganzira bwo kugera aho kuba rero niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe mu by'ukuri uburyo bwakozwemo hatabayeho kwingejinga abaturage mu buryo buboneye kugira ngo abaturage banumve icyo gikorwa nk'icyabo kurenza uko bari kukibona nk'aho ari kubahohotera
mwebwe muri umuryango uhana uburenganzira bwa muntu kandi hari ukuntu ijwi ryanyu rishobora wenda kugera kure kuruta iry'umuturage usanzwe ndashaka kuvuga mu biganiro mugirana n'ubutegetsi bw'u Rwanda bigeze babasobanurira impamvu kino gikorwa cyabaye mu buryo bwa hutihuti ku buryo ibyo byose mwavugaga badashobora kubona umwanya wo kubishyira mu bikorwa
ntabwo twigeze tubisobanurirwa kuko ngira ngo no mu minsi yashize twakoze statement tuvuga ibyari gukorerwa mu mujyi wa Kigali nabyo byenda gusa nk'ibyo ngibyo ariko kubwa amahirwe ho byari byahagaze nubwo numvisha ko bishobora kuba byagarutse ariko kuri icyo ngicyo kijyanye n'amaboko ntabwo twigeze dusobanurirwa ngo wenda natwe turaba mobilisateri b'igihugu tuza natwe kubisobanurirwa twajyaga no gufasha leta kumvisha abaturage mu by'ukuri biri gukorwa ariko inyungu z'abaturage ariko tukabyumva neza tukabasha no kubyumvisha abaturage neza ntabwo twigeze duhabwa umwanya wo kubiganiraho ariko natwe turi gutekereza icyo gukora turimo turasesengura ibiri kuhabera turimo turasesengura icyo amategeko avuga ku buryo ejo cyangwa ejo bundi turasohora ibyifuzo nama byacu tubishyikirize leta cyangwa izindi nzego zikwiye kubishyikiriza ariko mu by'ukuri bigaragara yuko abaturage bakwiye kumvwa bakwiye kuganirizwa n'ibyababaho byose bikabaho ariko babanje kubyumva kurenza uko bari kubibona nk'aho ari ibintu biri kubagwira n'ubundi kandi wenda bari basanzwe bifitiye n'ibindi bibazo
mu kanya turagaruka kuri ibyo wari uvuze by'ibyo murimo gukora n'icyo muteganya gusangiza leta y'u Rwanda ariko nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Nitanga Simon ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo mubanje kuvuga aho muherereye
mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ariko ahantu uri ntabwo wumvikana neza hari ibintu birimo gucura hirya inyuma sinzi niba wakwigira hirya gato ukanashyirirwa hejuru kugira ngo wumvikane
yego nyere ku kintu mwahereyeho cyo kugira cyo gusenyera nk'uko nyine barabyita nta n'umwe beza kwica umutungo nk'uko nyine bisobanuye nyine barimo babisobanuye bavuga ko ari gukuraho amazu nyine nk'uko nyine gukoresha ari byo nyine kuza kuri TMF
ariko se iyo gukuraho gukuraho no gusenya ubwo uco wabyita cyose inzu iba yavuyeho uyivanaho siteruye urayibwira se ngive byaryo byose urayisenya
ntabwo ukora ubushaka bufata ko gusenya rimwe na rimwe gusenya rigira buri mu buryo bukemeye ariko gukura ngo rero gukura ibi biri ahantu hakeneye kuba byinshi
byemerwa nande ninde ubyemeza ninde wemeza iyo nyito
mvuga inyigisho ariyo mvugo bakoresha kandi iyo gakoresheje gusenya ntabwo gusa naho byumvikana neza
komeza
hanyuma ikintu nshaka kuvugaho rero ni uko ibi bikorwa byo guzura abantu kuko byitwa ingoma n'igifu ariko abaturage bamwe na bamwe batabyumva ndumva na harimo ikibazo cyo guhuza kwe neza kwa leta n'abafatanyabikorwa bayo cyangwa n'ubuyobozi bumwe na bumwe butandukanye kuko usanga abayobozi bo hasi bamwe na bamwe wenda uburyo bwo gusobanurira abaturage bitarakozwe mu gihe ugasanga rero bamenyereje imbere ko bizaba bakagenda bakabiceka ariko kuri finale ibyo baba baratangiye muri kikarangira byaje gutenyera abantu icyo mbona rero cyakabaye kiba ni uko bakagiye nibura bategereza abantu mbere yo kugira ngo kuko ari ibintu bazatumye babizi neza ko ari mu manegeka bakabanza bagategereza abantu bakaza kuba babizi bakamenya igihe nimba nk'ubungubu batangiye kubabwira ubu ngubu barabafungiye bakaba barabamenyesheyeho mbere kuko igihe cyari gihari ari kinini gukurikije ibintu byabereye bakaba barabamenyesheye bakababwira ko nta hantu hari mu kaga nk'uko bivugwa ikindi wenda navuga ngo ni ikintu cyo kubimura nk'uko byeze kujya ngo ngo ariko cyangwa kujya hasi niba ari ibintu bagiye baratekereza koko bikagaragazwa ko umuntu ari ahantu hadakwiye kuba ari iyo bamutumye nk'ibyo ngibyo biba bumva byinshi wenda nubwo bitakunze nk'uko baba babisabye bigatumira umuntu wa cyangwa se umunyamabanga cyangwa undi muntu muri leta ngo atabara wenda ku giti cyabo iyo bakuye undi muntu bakamukuramo baba bumva byinshi baramwohereje nk'uko leta ikomeza niba ireberera abantu ariko iyo umuntu wenda agiye kuba ari he abagiye iruhande irimo kuba yaratuye aho yaratuye umuryango we ujya uha mukuye sinzi niba wenda ye ufite igisobanuro gitanga cyaho imyemerere kugira ngo imuhaye ntibizi neza ko nayo ngayo ngeza ibi ni byo yashyize mu buzima bwe abagize n'ingaruka n'ibiza bigerutse kuba niyo mpamvu ifata umuturage w'ubwe n'ubukene asanga muri cyangwa n'ubukene bucuze neza bw'abantu ukamukuraho aka kanya ukamubwira ati genda waba umubyeyi we yagiye gutunga n'icyo agiye kuba wacu kuko niyo mpamvu ko niyo bantu bamufasha bitanu byiza aho agomba kuba ari neza
Bwana Simoni itanga komeza cyutse igitekerezo cyawe vuba arakumva reka akubwire kuri iyo ngingo kuko ni ingingo ireba Claude nyine ubwo yagusobanurira bwana mu Rwanda cyaka wumvise ibyo nitanga vuze
arakoze ndamwumvisha ariko nagira ngo musobanure yuko ubuvugizi bwacu mu by'ukuri buranagitanga ndamuha urugero rw'umujyi wa Kigali aho byari bigeze nyirango yumvise yuko bahise babihagarika uwo mwanya tumaze gukora statement yacu barabihagarika bajya kwicara bareba uburyo byakorwamo neza bitagize uwo bihutaje rero twebwe ntabwo gukora ubuvugizi ari uguhangana na leta uvuge ngo urahaza na polisi ngo nimushyire mu bikorwa ibyo tuvuze twebwe ariko ibyo byose tuzamura ijwi tukagaragaza ibyifuzo abaturage bafite tugaragaza uburyo abaturage batari kumvwa ibyo ari byose hakagira igikorwa ariko iyo bitagenze neza tugutekereza uburyo ki tukwiye kutuzajya twitabaza n'inkiko ku buryo dushobora kuregera icyemezo runaka cyafashwe nyirango iyo procedure tugiye gukurikizaho ariko 90% y'ubuvugizi dukora burumbwa bakaduha umwanya tukabiganiraho cyangwa nabo bakicara bagafata ibyemezo mu by'ukuri by'uko ibintu bikwiye gukorwa neza bidakomeje bitabangamiye umuturage ariko nyine ubuvugizi ni uguhozaho ntabwo ubuvugizi ari ikintu uvuga ngo ndavuga ngo uyu munsi kibe kirarangiye ubuvugizi ni process kandi tuzakomeza kuvugira abaturage kugeza igihe ibibazo byabo bizajya bigerageza gukemuka cyangwa bigahabwa umurongo
naho kiri yaravuze inzego za leta kuba ishobora kubidahuza n'abafatanyabikorwa mu buryo bw'imikorere kuri iki kibazo by'umwihariko namwe niko mukibona
ku ruhande rumwe nibwo mbibona kuko hari igihe haza ikibazo nk'iki kidasanzwe wenda n'ibizo kose abari mu bihe nakwita nk'ibidasanzwe bisaba yenda intervention rapide ariko buriya hariya tugiye tuganirizwa n'abandi bafatanyabikorwa tukishaka kuba turi ku bintu byakorwa gutya gutya na gutya wajyaga gusanga wenda n'abafatanyabikorwa bashobora no kuba ari abantu bari kwimurwa harahepfo ariko kubera yuko nyine abatabaye kwingejinga abafatanyabikorwa bose ugasanga mu by'ukuri leta iri kubikora ku ruhande rumeze nk'aho rwayo rwonyine kandi ni nabyo natangiye mvuga buriya leta twe itwereye nka sosiyete sivile dushobora kumanuka tugakora ubuvugizi niba ari abaturage tukabumvisha niba bafite umurinya ngo ni leta iri kutwimura no kudusenyera ariko twaje twamaze kubyumva twakoresha mobilization strategies dusanga tukagenda tukabwira abaturage atari ko leta iri gukora ibingibi kubw'inyungu zanyu kubera ABCD ariko ntabwo bikwiye kuba bikorwa nk'abaturage bigaragare nk'aho birengagije rero nanjye navuga yuko ntabwo wenda ubufatanye buri gukorwa neza 100% cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi bikeneye ko twese dufatanya kugira ngo dushakire umuti biriya bibazo ibibazo biveho ariko nonono ntihagire n'umuturage bihutaza
Radio ya Amerika twakire na Jean-Claude Ntakirutimana ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
Yego mwiriwe namwe
muriho
ndi hano mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba ku kibazo cy'imyuzure ya tele za sivire hariya mu karere ka Rubavu naho sosiyete sivire ivuga ko hatabaye mobilizasiyo y'abaturage ndakeka harapfuye abantu benshi ku buryo butarabaho mu gihugu kuba rero inzego za leta zisaba abaturage kugira ngo bimuke bo bagasaba yuko bakagombye gukoreshwa mobilizasiyo ahubwo bakagombye kureba abantu bapfuye uko bangana n'ingaruka ibiza byateye n'abaturage ubwabo bagafata iya mbere kwimuka aho hantu kugira ngo ejo nabo batahasiga ubuzima muri sosiyete sivile nubwo bavuga ngo bagomba mobilizasiyo bazirikane ko n'abayobozi bari kubimura ni abaturage b'u Rwanda bari kwimura abana b'u Rwanda pour assurer l'intérêt de la population ubwo rero ahangaha kwimura bari abaturage kubera ibiza birakwiye ko abantu batari bakagombye kuba banarahavuye kuko n'ubwa mbere numvise abantu bapfa kubera imvura abantu barenga 100
ariko bwana Ntakirutimana icyo bwana Murwanashyaka yavugaga ntabwo ahakana yuko badakwiriye kwimurwa ahubwo aravuga ati nibimurwe ariko nibabanze baganirizwe basobanurirwe uko bimeze kandi hateganywe naho bagomba gushyirwa naho bagomba kugira ngo uburenganzira bwabo budahutazwa
okay abaturage bagiye basenyerwa n'ibiza arabizi ko bagiye bubakirwa amaso wiwi kuko ndabivuga naho ndi haraho bubakiye rero kuvuga ngo nibimurwe ngo hashatirwaho baraba ahubwo abantu bakagombye gutabagwa hakiri kare noneho nyuma bakabona gusaba aho bagomba kuba na leta ibibareba kuko leta ni umubyeyi ntabwo leta yavuga ngo yimura abantu bangare barabimura ku bushobozi wenda buke leta ibifite bakagenda babashakira aho baba ariko buhoro buhoro uretse gutegereza ko imvura yazongera kugwa umugezi wongera utemba n'abantu abantu rero bakwiye kubona ingaruka ziri kuba konse kandi ziba zibaye bakahakita hakiri kare noneho muri kwa kwakita leta nayo ikagenda ibashakira aho baba kuko guverineri w'intara y'Iburengerazuba yari yarabivuzeho
Bwana Jean-Claude Ntakirutimana ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo usangiye n'uwitwa Niyo Mugenga Maestro uvuga ati leta ndayishyigikiye ntabwo igomba kugendera ku maranga mutima y'abaturage kuko byadindiza gahunda bikaba byanashyira mu buzima bw'abanyarwanda mu kaga. Mwese muzi byabaye muri ibyo bice. Nizeye Imana Private nawe ati iyo babyikorera se barinda babasenyera kubera iki? Bababwira kwimuka bikabinduru bakicwa n'imiyaga, urusaku rukaba rwose, nta buryo bakwishimira babyishimira niyo bababwira kubyikorera. Ikuze Eme ati ejo bundi mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2023 ibyo Sebeya yahakoze twese twarabibonye, ahubwo batinze kuhabakura. Ntabwo umuyobozi muzima yakwihanganira guhora abaturage be bicwa n'ikintu gishobora kwirindwa. Amashyi menshi kuri His Excellency Paul Kagame, imvugo ye niyongiro. Ugana Murwana Shaka, aba baturage banditse hano kuri Facebook yacu hamwe na Jean-Claude Ntakirutimana baravuga bati nta mwanya uhari wo kumobiliza, nta mwanya uhari wo kuganiriza abaturage, ni ibintu biba mu buryo bw'ingoboka. Namwe mubona ariko bimeze cyangwa se komwe muvuga ko bagombye kuganirizwa icyo kintu cy'ubwihutirwe bwabyo, murakivuga wiki?
Tega ntabwo ariko tubibona, ntabwo ariko tubibona uko nk'uko natanye mbivuga, twemera ko bari abaturage bagomba kwimuka, ariko tukemera ko bagomba kwimuka mu buryo butabahutaza. Ngira ngo unarebye abaturage bari kwimuka hariya bari kubavana hafi ya Sebeya kugera kuri metero ngira ngo bigera kuri 60, kandi ubundi n'ibyemezo bigenga kubuka hafi y'imigezi bivuga nibura muri metero 10 ugereranyije n'aho Sebeya iri. Ariko niba babonye ko yashoboraga no guteza ingaruka ikagera no muri izo metero zindi bari gusatira, ibyo ntabwo tubyanze. Ariko se uriya muturage bamuganiriza ntabwo ashobora kubyumva. Ni ukuvuga ngo n'umuturage asambwa amakuru ajya no gusaba ibyangombwa byo kubaka, baramubwiye bati wowe ntupfe kugera kuri metero 10 uvuye aho Sebeya iri. Uyu munsi nanone akaba ari kubona inzu ye yubatse, abwiwe yuko atarenga muri metero 10 nta kibazo kirimo, akayubaka akoresheje inguzanyo ya banke, akaba ari kubona iyo nzu iri gusenywa nta yandi makuru aho abwiwe ngo ariko nubwo muri metero 10 zari zemewe, ubu turi mu bihe nakwita bidasanzwe, ubu turaza tugere no kuri 50. Uwo muturage akeneye iryo jambo, ariko akanabwirwa ngo niba uvuye aho ngaho muri metero 50 arajya he? Bakamugira inama. Abaturage ntabwo ari abantu nukuye kuza gutyo gusanga uvuge ngo nimugende. Baraturage n'ejo nabonye bavuga ngo abayobozi barahageze habona n'umuntu n'umwe wabasha kubumva. Rero ntabwo rwose biri kuba tubyanze, ariko turifuza ko byakorwa abaturage babigezemo uruhare. Abaturage buriya bari abantu bapfuye, ntawe batababaje. N'ikibazo gikomeye cyane cyababaje abantu benshi, n'abariya bari kwimuka bagakomeza gusakuza nabo barabizi ko byababaje n'ababuriyemo imiryango yabo. Ariko nuko baraburiyemo imiryango yabo bakwiye kuganizwa, bahabwira ati rero ibyabaye mwarabibonye, ahubwo mwakabaye munazikuraho. Ngenda ndimo kuvuga yo baza kuba barabaye mu Brezidi neza, bari no kuzikuriraho, ariko batabanje kugira ibintu byinshi bibaza. Rero twebwe icyo tutaba ni uko bari abaturage bafashwa ibibazo byinshi biri mu mitwe yabo bakabiherwa ibisubizo. Ibyo bari kwibaza niba banke iri kuza guteza cyamunara n'aho wari usanzwe utuye, kubera yuko aho wari uri bahasenye. Hakwiye no kuvuga ati leta ikwiye no gutera intambwe ikegera amabanki, ikabwira amabanki ati ariko mwihutaza bano abaturage nubwo baba ari mideni, kubera yuko nabo ni ibiza byabaye. Noneho abaturage wenda bakaba bafashwa n'uburyo bwo kwishyura gahoro gahoro, ariko badahuriranywe n'urusobe rw'ibibazo byinshi, babavanyeho bari bari bankije guteza n'utundi dusanzwe twaba bashobora kuba bari bifitiye. Uwo muturage atarajya kubahehe, arajya kubahehe nyamara mu gihe yari guhabwa amakuru akabwirwa mu by'ukuri nubwo amakuru bayafite, ariko akaganirizwa ntabwo ari ntabwo nabo nkeka ko ari byigometse batakumva icyemezo leta iri gufata. Ariko si uwo mwanya wo kubaganiriza bawubahaye noneho bakagenda mu by'ukuri nabo, ahubwo bita batanga ubuhamya kurenza uko bagenda bijujuta.
Aho rero muri Clado muravuga muti murunga murya wa mugani w'Ikinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, mukaba mwavuga muti nabo barimo kuvuga gutyo baramutse bagiye mu kimbo cy'abasenyerwa bakumva yuko hari ikibazo gihari kuruta uko barimo kubitekereza muri iki gihe. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twakire Jean Long ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Radio ya Amerika.
Hello
Jean Long, turakumva.
Ndiwe neza.
Ndiweho.
Yego. Merere mu karere ka Kayonza nago mbumva kuri FM.
Ariko ikiganiro ntabwo wagikurikiye.
Aya nago nagikurikiye usibye ko natanze nimero bitewe nuko nabonaga poster iri kuri Facebook. Fanciramo muri makeya nabasha kugira ibitekerezo natanga.
Ikiganiro nikiriye wabonye ni ibijyanye n'ukwimurwa kw'abantu bari muri centre ya Mahoko nibyo turimo kuganiraho turavuga ibibazo abaturage barimo guhura nabyo n'uburyo ubuyobozi bw'u Rwanda burimo kwitwara muri icyo kibazo.
Yego wenda nuko nabibonye ni byiza cyane ku buryo bakora abaturage mu hantu hashobora kuba habateza kaga kuko turebye nko mu gihe cy'imvura cyahise abahangirikiye ni benshi ndetse n'abahatakarije ubuzima ni benshi. Byaba byiza rero babiteguye hakiri kare kugira ngo abashe kurinda ibyo biza bindi bishobora kuba byateza ingaruka nko mu gihe cy'imvura kizaza. Ahubwo wenda icyo umuntu yakibaza niba se abaturage bari mu kwava nta ngurane bafite kandi bakaba bavuga bati dufite ibibazo by'amakredi twe twarafashe wenda amabanki ashobora kuzadutereza na duke twari dusigaranye zaduteza noneho dusigara iheruheru. Numvaga wenda nk'ubuyobozi nta kintu bwafasha abo baturage wenda bukagira nk'akantu gato bwabaremera cyangwa se wenda bakaba bihanganishije ayo mabanki ahubwo wenda ubwo butaka bwari busigaye kubera ko bakaba babubyaza umusaruro nibura wenda igihe cyo kwishyura amakredit kikajya kikwenda kikiyongeraho gakeya bakaba bakoramo ubuhinzi.
Jalong Kurtus urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo. Nta muntu uhagarariye ubutegetsi dufite hano muri iki kiganiro ariko batwemereye yuko nibamara kwegeranya imibare nibamara gutunganya ibyihutirwa bafite bazatuvugisha bakatubwira kuri ibyo bitekerezo. Ndibwira ko mu byo bazatubwira nibyo ngibyo ubajije birimo. Tukwifuriza umunsi mwiza twakira William Habiyaremye ikaza mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Igitekerezo ikibazo wabanje kuvuga uherereye. William Habiyaremye uratwumva? William Habiyaremye agomba kuba avuye ku murongo. Bwana Murwanashyaka, hari ikintu Jean Long yaravuze kijyanye no kwihanganisha za banki no kuba leta ishobora gushyiraho uburyo igasaba zo za banki zibabereyemo imyenda abaturage bakabafasha wenda kuba bahagaritse kwishyura cyangwa se bagashyiraho uburyo bw'ingoboka butuma umuturage adahutazwa. Mwebwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu hari icyo mufasha kuri abo baturage wenda kumvikanisha nk'icyo kibazo ku buryo ibigo by'imari nk'ibyo bishobora kubaha ugutwi kwabo mukagira icyo mubavugiraho mukagira uburyo wenda mwabafasha ku nk'icyo yaravuze cyo guhagarika kwishyuza huti huti?
Murakoze ngira ngo bisa nkaho nanjye rege nari maze kuvuga yuko akwiye no kuganirizwa amabanki akumva uburyo abaturage baporoherezwa n'uyu muntu kandi niba bibaza kumutegereza cyamunara n'utwe yari afite bitewe n'ibyo barimo harimo uyu munsi wa none kandi ejo bishobora kuzakemuka. Niyo mpamvu navuga yuko ibintu bikenewe ubufatanye bwa bufatanye bikenewe bikenewe ubufatanye bwa leta bikenewe ubufatanye bwa sosiyete sivile bikenewe ubufatanye bw'abaturage n'abikorera barimo n'ayo mabanki hakaba inama amabanki akaba ahari n'abaturage bahari wenda natwe nuko natwe duhari ariko barangiza abaturage bagasobanurirwa ngo murimuka kubera ABCD banki aba baturage ntibahutaze kubera ko mu Rwanda tumeze nk'aho turi mu bihe bidasanzwe byo gutuma abaturage bava hano byihuse kandi niho bavanaga ubushobozi bwo kwishyura ibyo biganiro bikabaho umuturage agatuza banki nayo igatuza noneho akarebwa uburyo muri kuri ibi bintu abantu babiganiraho igakemuka neza abantu bakimuka kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga of course ariko noneho ntihagire ibindi bibazo bagirana nyuma yo kuva aho hantu bavanaga maramuko.
Turimo turavuga kuri Mahoko ariko iki ni ikibazo urebye kiri ahantu hatandukanye mu gihugu gishobora kuzagira ahantu hatandukanye mu gihugu kubera ko ntabwo ari kuri Mahoko gusa ni gahunda ngari ya leta y'u Rwanda. mu buryo bwagutse sinzi niba hari ibintu murimo gukora mwebwe nk'abarengera uburenganzira bwa muntu kuko turimo turavuga iby'amaho ku uyu munsi ariko ejo hazaza ahandi ejo habaye ahandi ibi biganiro muri muvuga hari uburyo bwaguye burebe igihugu cyose mufite mu muryango bwo kuganira n'ubutegetsi kugira ngo kino kibazo kirebwe mu buryo buri imbere tudakira na gusa n'ibirimo kuba muri aka kanya
ngira ngo nibyo twatangiye n'ubushize na statement twakoze na mwarayibonye cyane cyane twibanda ku mujyi wa Kigali kwa twashyizemo ibyifuzo nama yuko igihe cyose yabaye ibihe bidasanzwe igihe cyose yabaye ibiza cyangwa impamvu ishobora gutuma umuturage yimurwa ahantu yari atuye ku bw'ikibazo kivutse bikwiye gukorerwa icyo nakwita nk'igenamigambi twatanze nk'urugero urabona ibi bintu byo kuvuga ngo abantu bateye manegeka mu mujyi wa Kigali byigeze kuza nko mu myaka nk'itanu ishize bimera nk'aho bihagaze ejo bundi habaye ibiza iburengerazuba bimera nk'aho bibyutse birongera ariko nawe bibyuka bifitukana buhagije rero niyo mpamvu navugaga ngo hakwiye kubaho igenamigambi rirambye nk'abo baturage ba Mahoko ibyo byose irasebeye hamaze igihe nta muntu utaruzi ko sebeye haba niba akarere ka Rubavu kari karicaye kagakurya na migambi kagomba ngo umuturage wegereye Sebeya azature nibura muri metero 10 uvuye kuri Sebeya nubwo ngo nabo bakwiye gukora ubusesenguzi bwimbitse bagakora inyigo hari abatekinisiye babishinzwe hagakora inyigo yakabata ariko Sebeya nubwo abekonomiste cyangwa abantu bakora ibintu bitatu n'ukuntu kumenya kuvuga ngo bizaba ejo cyangwa ejo bundi nibafata ariko nubwo muri uyu mwaka turimo wa 2023 ibiza byavuye kuri Sebeya bikagera muri metero 10 ariko prediction zivuga yuko nibura mu myaka itanu cyangwa mu myaka icumi iri imbere uyu mugezi ushobora kuva hano wageze kuri metero 10 ukajya no muri metero 100 ibyo bigategurwa no mu gishushanyo mbonera bakora baha abaturage ngo bubake bakavuga ati ariko muri metero 100 ntihagire umuntu watura kuko icye prediction icyo bitubwira ko mu myaka itanu icumi iri imbere bishobora kuzaba bitameze neza ibyo bintu bigategurwa ntibimere nk'aho ari uguterwa tutiteguye bikaba bizwi n'abaturage bakaba bizwi ku buryo nta n'umuturage bajya gufata amafaranga muri banki ngo agiye kubaka ahantu azi neza ko mu myaka icumi iri imbere hazaba hashobora kuba hagiye mu manegeka cyangwa hakotuba twumva rero mu by'ukuri ni ugukora ubuvugizi kugira ngo hakorwe igenamigambi rirambye kugira ngo abatekinisiye bose dufite bahure bicare bagena ahantu hose hagaragara nk'ahazateza ibibazo no mu gihe kizaza noneho abantu aho kugira ngo bazasenyerwe bavemo ari uko basenyewe bagende bari gusakamba ahubwo bere kuhagiye kugira ngo basaga gusubuzima bwabo mu kaga
wari uvuze bwana Murwanashya kuti twaratanze ibitekerezo byacu bikubiyemo uko tubona ibintu byagenda tubihereza ubutegetsi bw'u Rwanda tujya inama y'uko tubona byakunda bari babasubiza
ntabwo bari badusubiza niyo nabambonaga yuko ubuvugizi ni urugendo rurerure ntabwo bari badusubiza ariyo mpamvu natwe tuba turi kwicara kugira natwe dukomeze twegeranye mu by'ukuri ibyadufata kugira ngo dukomeze gukomvenka abafata ibyemezo gukomeza kubagaragariza mu by'ukuri ko hari ibintu bishobora kugaragara nk'aho biri kubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko mu by'ukuri wenda ku rundi ruhande hari ubundi burenganzira bw'abaturage buri kubangamirwa rero tugasaba yuko mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu ko buri ni ingingo nyinshi cyane nibura hakajya harebwa ngo ariko iki cyemezo ntabwo gishobora gutaza uburenganzira bundi n'ikibihutaza se harakorwa iki turabijyanamo gusa abafatanyabikorwa twese umuturage uruhare rwe ni uruhe niba ari umwana ugiye kuva mu ishuri kubera ko aho bari bari bimutse abafite nka kuri ubona babikoze ejo bundi Rubavu n'ubundi ngira ngo igize bimaze kuba nanashima n'ubuyobozi bw'u Rwanda kuba barahise basakira abantu bari bavuye mu biza bari bavuye hari hafi ya Sebeya neza yari iziheruheru bagahita bajyana muri uriya mudugudu w'icyitegererezo wubatse biriya rwose twarabisinye ariyo mpamvu tuba twifuza yuko n'ubundi n'ibintu bitegurwa nka kuriya cyangwa nubwo haba hari nk'ibintu byawe bidasanzwe wenda bisaba ibintu byo kwihutishwa hakareba uburyo bukeya bwaba buhari bwafasha abo bantu bavuye aho hantu kugira ngo babashe gusavayivinga cyangwa bagahabwa n'amakuru nibura bibe birahagije kumva ngo abayobozi ntabwo bari kumva abaturage bari kuzana ikibazo ntihagire hakagaragara ko nta muntu n'umwe ushaka kubumva ni ibihe bidasanzwe of course ariko se kumva umuntu hari icyo byatwara ukamwumva ukamutega amatwi ukumva ibyifuzo byiwe ukagenda ukabisesengura ukamubwira ati ariko ibyifuzo byawe ntabwo bishoboka kubera yuko dutinze gatoya ejo urabura ubuzima nteka nta muturage mu by'ukuri wakwinangira aramutse yaganirijwe bikagaragara ko nawe yaganirijwe ndetse nawe akabyinjiramo mu by'ukuri nta nubwo byari binakwiye yuko haza abasore bafite amapiki n'imitarimba ngo baje gusenyera umuturage ahubwo umuturage yakaba yisenyera akikura iyo nzu ye neza nari amazi ashobora kuyajyana akajya kuyubakisha hano nari amatafari ashobora kuyavanaho akanayagurisha akavanamo 50,000 bya mutunga atiro rimwe cyangwa amashorari rero twumva mu by'ukuri nta kigoranye kirimo mu kuganiriza umuturage nta kigoranye kirimo kugira ngo naka bafitanye ibikorwa twumve uburyo ubukana bira bintu bifite naka twumve uburyo tugiye kubyinjiramo mu by'ukuri numva nta kintu kinini cyane gikeneye nta n'ikiguzi kidasanzwe bisaba kuganiriza abantu byonyine birahagije mu by'ukuri bakumvishwa ibiri kuba n'impamvu y'ibintu biri kuba ntibarenze basigara bafite ibibazo bibaza mu by'ukuri badafite ibisubizo kandi abari bakwiye kuba ibisubizo bahari
Radio y'u Rwanda ivugira Washington DC turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro gana mu Rwanda cyakatu gushimire cyane mukanya turagaruka iwawe kugira ngo wenda tukubaze ikindi kibazo kimwe cyanyuma ariko tunagushimira ko waduhaye uyu mwanya nubwo tubaye nk'abarenzaho gatoya kuwo twari twavuganye kandi ukaba wabonetse mu buryo gutunguye nubwo hari byinshi wari urimo gutunganya mukanya turakurekura turakubaza ikibazo kimwe cyanyuma ariko reka tubanze twakire bwana Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika
Murakoze neza munyamakuru baje kubashimira cyane mbere hano Kigali mu Rwanda nishimiye ko atumiye umuvandimwe nyine tumenye byinshi nisabira n'abandi baturage nyine bakiri mu manegeka nyine kumva leta nyine bakareba ukuntu bavamo kandi noneho nkibariza umutekinisite nyine waduhamagariye uyu munsi ndamwibariza akabazo kamwe ko mbona igihugu cyacu ari imisozi hasi ya hose urabona ko ahantu hose ari imisozi n'amanegeka bari hafi aho ngaho noneho bakora gute ubukangurambaga kugira ngo basange wa muturage basasa inzobe ubundi ibintu byaba byiza mbona ari ugusasa inzobe ikibazo cyose tukakiganiraho tukamenya ahantu umuturage agomba gutura n'aho agomba guhingwa tukamenya siti zose n'ibikenerwa byose tukabimenya kandi noneho wa muturage nyine wabashije gufungikanya akabura ako kazi nagende avuyemo n'uko imbwa yasohoka mu nzu 90 n'abandi babaga 30 nta hantu wabijyana kandi noneho wabaye ubukangurambaga bakabiganiraho urumva byabasha kugenda neza na wa muturarwanda akabasha kubyumva neza nta mananiza arimo kandi nkabashima na leta yacu ko itubera umubyeyi ikadutekerereza ikarangiza n'ibibazo byacu rwose turasaba leta ko bakuru ubukangurambaga n'abaturage ibibazo byose bigende
urakoze cyane bwana Bakungu ndibwira ko bwana mu Rwanda shyaka yumvise ikibazo wamubajije
namwumvise n'ubundi nibyo navuze yuko kuba u Rwanda ahesha ari imisozi hatuba no kujya mu manegeka igihe cyari cyo cyose niyo mpamvu navuze yuko akwiye mu by'ukuri ikintu nakwita kimeze nk'ubushakashatsi burimo abahanga mu byo kureba hazaza abahanga mu byo kureba hazaza ni ukuvuga ngo hano hantu ariko nubwo muri kwatura uyu munsi biragaragara yuko mu minsi iri imbere bitewe n'ahantu tubona imihinda ku kigero cy'ikirere iri kugenda iganisha hashobora kuzateza ibibazo cyangwa hakaza mu bibazo ubu noneho byamara gutegurwa gutyo mu gukora ibishushanyo mbona ko atari kwa hantu abaturage muhirinde kubera yuko ejo cyangwa ejo bundi bimenyetso turakwereka yuko hashobora kuzateza ibibazo kurenza yuko bazaza kuba bakura muri kuri basa nk'abamaze gutekana bumva yuko nta kibazo gihari
hari akantu yavuze ko gusa sinzobe no kugira uruhare mu kuganiriza abaturage bijya gusa na bya bindi wavuze kare byo by'uko leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa badatotsoba amahirwe y'ubufatanye ahari hagati yabo bose ndibaza icyo kintu yavuze cy'ubufatanye cyo kuba mwaganiriza abaturage mugakora mobilisation mubona mu byo muteganya gukora mubona mu byo muteganya gufatanya na leta y'u Rwanda muzinjira muri icyo kibazo namwe mube donc mugire uruhare mu kuganiriza abaturage kuri ibyo bibazo cyangwa muzigumira kubijyanye n'uburenganzira bwabo gusa
ntabwo dukwiye kwigumira kubijyanye n'uburenganzira kuko buriya au principe umuturage agira uburenganzira ariko akagira n'ishinga aje uburenganzira akagira n'ishingano mu yimukorerwa no uvuga ngo twege dukwiye kumva neza no kumvishwa neza ibiri kubera amahoko cyangwa kimwe n'ahandi mu gihugu byarangira tukagaragaza uruhare rwacu dushobora kujyamo tumobiliza abaturage henafatanye ibikorwa bashobora kuzamo bafite ubushobozi bwo kwimura bwo kugira abaturage bimura bakagira aho abashyira uvuga ngo ibintu ngo natanye mbivuga bisiba ubufatanye bwacu twese ariko twese tujyumba kimwe n'abaturage tukabaganiriza ariko ibintu byumvikana kimwe ntibigaragara nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine kandi natwe nk'abafatanye ibikorwa tugomba gufasha leta urwo rugamba rero kuba leta iri ku rugamba yonyine niyo mpamvu abaturage basubira inyuma kubera atari kuri leta biri kugaragara yuko hari ibyo uri kudukorera wenda bitari byiza ariko dukwiye kujyanamo twese abaturage bakazamo kugira ngo ibintu byo twese tubifatanye ntibigaragare nk'aho leta ariyo iri kuvunika yonyine kandi mu by'ukuri buri wese afite umuganda we yazana muri iki kibazo.
Bwana Murwanashyaka, mu by'ukuri wasobanuye ibintu byinshi, sinzi niba hari icyo warusigaje kuvuga utaravuga, ariko mbere yuko tukurekura reka tugusabe use n'utanga ubutumwa bwa Clado, use n'utanga ubutumwa muri rusange, ijambo wumva wagenda utagenda utavuze muri iki kiganiro mbere yuko tugusezera.
Ndatanga ubutumwa ku bantu navuga bagera nko kuri babiri. Mbere na mbere ndatanga ubutumwa kuri leta mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 byavuguruwe 15. Harimo ingingo nyinshi zishimangira uruhare rw'umuturage mu mukorerwa, akamo n'ingingo nyinshi zishimangira uburenganzira bw'umuturage. Navuga rero ko izo ngingo zajya zitekerezwa igihe agiye gufata icyemezo gishobora kugira aho gihutarira umuturage, numva zajya zitekerezwaho kugira ngo ibikubiyemo byubahirizwe. Kandi nkavuga yuko n'abafatanyabikorwa bose bakwiye kutwinjiza muri iki kibazo, tugafasha leta kujya ahashoboka hose kugira mu by'ukuri bigaragare nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine nk'uko narimbivuga kandi natwe hari ikintu twakabuye tuzana. Icyo nabwira abaturage rero ni ukwirinda kuba bahangana ko barabona bafite uburakari n'agahinda bashobora kuba bahantu kubwira abaturage ko bakomeza n'ubundi nabo kuzamura ijwi ryabo bakagerageza kwegera inzego zibegere, n'ubwo inzego zaba zitaje ngo bige icyo zibaganizaho, ariko bo nabo bakwiye kuzisanga, nabo bakwiye gutera intambwe bagasanga inzego bakazibaza, ariko mu by'ukuri dukeneye amakuru y'ibingibi. Ntibigaragare ko nabo babaye nk'ababaye pisitire bitewe n'ibiri kubabaho ngo bigaragare nk'aho bagiye gukora resistance, ahubwo nabo bagatera intambwe yo gukomeza kwegera ubuyobozi babutakambira bagata ariko tufite ibibazo, ibi bintu bishobora kudutera ibibazo ibi n'ibi, mu by'ukuri dufatizwa kugira ngo ibi bigende gutya natwe twumva twatanga umusanzu wacu ibintu bitagenda neza. Numva ari ubutumwa bwa nyuma natanga.
Bwana Evariste Murwanashyaka, ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu mpuzamashyirahamwe Clado, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro muri Sanga.
Namwe ndabashimiye cyane.
Ye, murakoze. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius na Alois Bigirimana wamfashije kubahamagara abagiye batwandikira kugira ngo batange ibitekerezo byabo. Ye, kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, turasubira mu mwanya isaa 12 ku isaha y'i Kigali ni Bujumbura. My failures, but I know I'll get there, yeah. Next day game, yeah, but I'm a different player, yeah. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, debajo mera. I gotta prove it, yeah, my life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way, problems, strike waves, I'm blowing now. City on, game on, game on.
finish line. Walking every night, yeah, you feeling me now. Somewhere on the ground, maybe feeling good now. This name you know, but it don't know. Do it for my team, you already know, bro. No sell that for which you go.
I'm going to go to the next one.